Alas Production.
Okay, it's my love. Okay, it's my love.
Hey, Colonna, where?
Malangito, Malangito.
Lezi sa kwa mulili corona virus ndi matenda owopya alibe na manyazi adziko lonse kwende kwende ndi matenda awawamba nopa kumalawi ayamba sokufala atika pusa tonse tita tika chenjela tonse tite santendaye ndikuti ndiya simple ingofuna ukondo kutana nayo ndika kugwila sisi ndikilo zake kupwanya kwa thupi kupuma mobanika kumva chifine komaso kufowoka chinga kale kukosi kumabwela zilonda
corona ndi mulili ndidi ndi wowopya corona ndi mulili ndidi ndi wowopya akoma tikamvetsai kusatai
tikusa kulonjesa
andari tikamvetsai kusatai
Sa, chinga vude chinga wopye chisakala ndi masiku inga vude inga wopye izakala ndi potela ngakale iwopye tikodza kupewa kusatila upungu ndipo titana naku tichepetse kukala chifanzi tichepetse kugwila nako manja kusamba manja ndi sopo ndikuti isemazi tikodza kuyipewa tikasata njilazi tikapusa tonse tita Tika chenjela tonse tite santendaye Ndikuti ndiya simple ingofuna ukondo kutana na
kontiko Corona ni mulili, ndidi ni wowopya Corona ni mulili, ndidi ni wowopya Akoma tikamvetsai kusatai
Tikusa kukonjesa
Andari tikamvetsai kusatai
Tikusa kukonjesa
Matina vade wapu sina kutu ndi munasi Tika sata ndi kumvela malangizo Tiza tana ntendai Iza kalambili Malangizo Vade wapu sina kutu ndi munasi Tika sata ndi kumvela malangizo Tiza tana ntendai Iza kalambili
Corona ndi mulili Ndidi ndi wowopya Corona ndi mulili Ndidi ndi wowopya Akoma tikamvetsai kusatai
Tikusa kukonjesa
Andari tikamvetsai kusatai
Tikusa kukonjesa Matenja
Mulili Ndidi ndi wowopya Corona ndi mulili Ndidi ndi wowopya Akoma tikamvetsai kusatai
Tikusa kukonjesa
Malangizo
Tikusa kukonjesa Matenja
Yamani Kani ndia spread, ukazika igira, au savudige, imbafoni wa number 54747. Zigatele, ha, datana nao.
Corona,
fire.
Tikusa kukonjesa.
Alas Productions.